And I know, me love you so much, BM. But let me sing it to you now. Jacobus!
Yeah, Jacobus, man. Them on my money. Yeah. Hey, kutoka downtown, baby. Kutoka downtown, baby. Downtown, baby.
Nakumbuka when I met you. Ilikuwa kama utani ujue. Nikaona sio issue. Nilitamani hata kujue. Na mikosho ya kisista tu. Ukaona bora msusue. Nikajikaza kiume tu. Paka lengo timie. Ukasema jaku I'm sorry.
Napenda ushinde nyumbani we rum rum wachawi watone kwa mbali wa zoom zoom takupa pesa sombe boom boom you mutima wane we mutima wane we unataka gari uvum vum nisha achaka zamani ugum gum nimetupa mbali mandum dum you my number one we my number one sasa natangaza ndoa kidumbe nataka kuwa natural ujapodoa kipenda na mishe mkoa. Wachawi wanakodoa, mabinti wanazogoa, madanga yanakodoa, wanataka unache mimi kikubwa.
She got a one baby.
Now you my baby.